Zama, shuka wewe wangu, ukweli ni wangu, wewe ni mirembo, uwa singanyo, ya gara kusile kuma love, love, sagara kumanya wewe jovu, jovu, oli murungi, oli wamanyi, amazima kampiteke ya joli, 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 ya gara romansi yo, romansi yo. Abalalamba kubye spaxi Enu lavu jenguwa mazimeli patichula Deepi lavu nzene soloveza Wewe ni fulaye Mbaume niwona ya Nafiki yangu wakuwe chitiwa Loku wova sinda Girl Wewe na kuwazi Busiku na mchana Hey yeah Say you love me
See you.